ardiɓe sigila luumo kollol ɓe bi'i kan en nani belɗum ko himɓe kuybiti hakkillo mum en sanne har luumugo. Himɓe 4000 tawaɓe nder fi demal durgol e diyam ƴuwi seraji leydi Niger fuu gari luumugo. Nani ko Almokhtar Yusuf, ardiɗo cuuɗi kawjiɗi fi demal leydi Niger, wi'ini:
min keɓi garki leyɗe kewɗe hitaande hikka de komin giɗi woni himɓe 5,500 hawra to pottal amin ngal ko hokkatamin riba millioniji 500. Golle demal huuno noon kono ƴeewa sukaaɓe ummatore hana golle himɓe ladde tanno. Deni gurnan lobbal no hiɗa sayde demal jamani hokkama sembe no dow balbe reka ngam sowa hano bawɗe mum fol balla to goduɓe bawɗe
a aller dans cette direction.
Hoore haala cuɓaɗo hikka gal luumugo woni wattude jawdi ñiɓa leydi fa woɗa. Ɗum du har lawol sigila leydi mawɗo ɓiɓɓe leydi Niger ñamna ɓiɓɓe leydi Niger. Luumugo du no lawol hawrude nokkure worre barkeji keɓeteɗi nder demal durgol e dow pete leydi Niger. Nani ko Wande Babotoru, ardiɗo sigila leydi mawɗo indiraɗo 3N ɓiɓɓe leydi Niger ñamna ɓiɓɓe leydi Niger, wi'ini:
l'un des objectifs c'est vraiment
komin gatti yeso woni hawrindeji gonɗi no gadda balla mu'en ngam gurnal lobban heɓe nder laddeji gidal nata caka amin ngam dabareji heɓe. Hawrindeji ƴowi leyɗe yaasi gari to pottal ngal Maroc Tunisie en dey leydi Niger e Maroc joɗa kalen natan caka mu'en ngam moy fu nafolo e bandum dabareji heɓe nder fi demal. Gineji gollirɗi no ɗon dabareji ɗiɗo no ɗon ngal leydi men di jogo hoore mum har fi demal.
Soit indépendant en matière de production agricole.
Luumogo jeɗɗi muɓɓere watta remoɓe duroɓe wonƴitoɓe kulle ko jeeya e demal e durgol. Joom en are gollirteɗe kollan kulle mum'en ngam ɗe ande ɓe keɓa duɓe cotta ko ɗuuɗi e majje.